gagahinda yewe mukobwa umva yo bakuvuga yagira inimba imuwe ziraje usuye umukunzi atagushimye ngo aramumanyije Iwabo ni bakiryama ngo basinzire bahora bavuga ko urumugome gusa bazinduka mu gitondo bajya kwa nyamuragura none kuraguza bibamaze w'amafaranga Naho nyiramwiza afite ndayimutse abishe wabo Naho nyiramwiza afite ndayimutse abishe wabo Yamba nukono yakubereye umwanzi nibuka nuko mwasenganaga Imana Muhorana ikiganza mu kindi urwo rukundo ntirwahise mu muyonga sarawe urumunyabyago ibyo byose biza bigana sara sarawe urumunyabyago ibyo byose biza bigana sara Marimo jijumubano wizera yuko ari inshuti yawe none mu gihe aguteye umugongo mwana wa mama muteri burenga utihewe no kugaruka iwanyu mukanserege masezeho sarawe urumunyabyago ibyo byose biza bigana sara sarawe urumunyabyago ibyo byose biza bigana sara Koko Sara urumunyabyago mu minsi yashize wari wubatse urugo wubakanye na Viani wawe none umugabo nawe yarakwanze kubera guhora bamuteranya nawe iwabo bakuziza yuko basumba Sarawe urumunyabyago ibiryo byose biza bigana Sara Sarawe urumunyabyago ibiryo byose biza bigana Sara Harimo jeje umubano wizera yuko ari inshuti yawe none mu gihe aguteye umugongo mwana wa mama muteri urenga utihewe no kugaruka iwanyu mukanserege masezeho sarawe urumunyabyago ibiryo byose biza bigana sara sarawe urumunyabyago ibiryo byose biza bigana sara Umunyabyago, ibiryo byose biza bigana Sara.